mani, awo we batyo. Wabera bingi nye vitali na yo. Wola gala muafu malaya takusani la watumira. Oh my girl, kakuwane, kakususe. Abata kunja galiza kwe balike. Wabe tuba kare wafe.
Yeko muluzi kwena sima Zera wama kwena laira Wakala kumatira kufirako Baby wanga masima sirie kuba Pamapo mingi abo to uliriza Bakala tuwa ukanyosa na wekwe chawe Bani miranyo wetuwa Mungu yomba no kurwa na gana Ilo lisa nyuri awe Mina kupenda na kulovu na kunidu Baby chana na kuombo sini yate Aweni wangu wa mileli na mileli baby Baby nawe Mina kupenda na kulove na kunidu Baby chana na kuumbo sini yate Aweni wangu wa mileli na mileli baby Kama mimi nawe Hey Kama mimi nawe Baby Hey Hey Kama mimi nawe Baby baby Se kwa kala biatala Baby, baby Tuliza edo eva kukamba No, no Baka londeke Pate mapali ngolo no waseke Se kwa kala biatala
Baby, girl Listen if it is Wero buku buku sama 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 ranga ya ukanya My girl Banyo grete vigambo vige Toko vete chakuni mafulu Cholo siku sanira Siku sanira Siku sanira